Bansho,
Shola
Bansho,
we unacheza
Bansho,
Shola
Bansho,
kiunolegeza
Bansho,
Shola
Bansho,
we unacheza
Bansho,
Shola
Bansho,
kiunolegeza.
Kichwa ni ngoja kilemba kifuwe tuoneshane leo. Mguu moja ni nyanyue, nitambe kwiyo michezo chula kwenye bahari we kambale mweu. Sheria unakunja ngumi tuto wanengeu, hakuna moja unakunda nane, I don't care. Ini vita ya Barcelona na Bernabeu, asambona unatia mguu maji uja bima. Michi bila moyo utakufa mazima. Utaka unaledoka panda kilima, sire wisana na kunywa moja chajaba mezima. Bansho,
Shola
Bansho,
we unacheza
Bansho,
Shola
Bansho,
kiunolegeza
Bansho,
Shola
Bansho,
we unacheza
Bansho,
Shola
Bansho,
kiunolegeza.
Shogile na kupa mengi maopu mabiza, jimwage wakuja wasumbu ituba misa. Oya misa, soli we misezi, mizako mimi hapa nakate meke si shimbezi. Alafu mida mida, nataka tondoke, shalewa sijerewi ya nisifanyi chochote. Kama dau napandia, tukatane shingapi, upiru mezidia, nataka kujigijigi arawe. Nikikosa danga
minaondoka na wewe,
nikikosa demu
minaondoka na wewe,
nikikosa danga
minaondoka na wewe,
nikikosa demu minaondoka na wewe. Nasema Bansho,
Shola
Bansho,
we unacheza
Bansho,
Shola
Bansho,
kiunolegeza
Bansho,
Shola
Bansho,
we unacheza
Bansho,
Shola
Bansho,
kiunolegeza.
Swali sema lako gumu, watikisie moja moja. Swali sema lako gumu, ongela umenoga shoga. Swali sema lako gumu, watikisie moja moja. Swali sema lako gumu, ongela umenoga shoga. Wachezeshe kwenye ukuta ma, jimwage ma, kwenye ukuta ma, jimwage ma, mama kwenye ukuta ma, jimwage ma, kwenye ukuta ma. Uwe na chama wendo bingwa wake, bingwa wangu pangwa kumbui, yani chake chake changu chake apige tunguri. Aya twende kanipandisha, kanipandisha,
kanipandisha morale,
kanipandisha, kanipandisha,
kanipandisha shetani,
kanipandisha morale,
kanipandisha shetani,
kanipandisha morale,
kanipandisha shetani.
Sanane hapa nikiwa na side mtu atali. Awe chansi, Bemba boy, boy mabutula. Awe mfinanga, wente
Itembeze Record.
DJ Kebenya Baba Nadia Supplier.